Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
A jarata rawde to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jom jalli sakiraɓe heeɗiɓe. Ko ɓuri temeɗen jetto e temeɗe ɗiɗon ɓe ɓeɓeuñaji jetto e temeɗe ɗiɗon ñawɓe ɗoyru ranoru limtali mali mbiyen ɗo rawanen 2023 mbiyen beeta ko ɗum ɗo humpita e ley ko gollirde men wonande gollirde humninde kabaru oɗo ñaw o ley kawrital dokkoɓe kabaruji. Ben keñen lieutenant sapa popi goto mbiyen warama to muttituno yo balɗe tati caggal ko masimbina polisaɓe ɗiɗon gonnoɓe e ley golle circulation. Zoom sir hande meman haala mbiyen moƴƴireji gaɗen teɗi esiraɓe e lewru korka oɗo wattu ben hono ko warɗo wurdi e ɗiɗo te wattu tiyallaji ɗi jawab muɗum les journal meɗen ɗi gon semme kawruji amen hande kikiɗe Allah barinoga jeɗɗi mars 2024 bisimilla sakiraɓe. Ko ɓuri uñaji jetto e temeɗe ɗiɗon mbiyen gonni yimɓele gooni cawɓe ñaw ɗoyru ranoru ley mali ɗo wattu 2023 ana mbiyen e maɓɓe uñero temeɗe jeenayo juguɓe hakkunde duuɓi noga e joyi e duuɓi capanɗe nayyi e nayyi mbiyen alhaali capanɗe jetti e joyi ɓeɗo fof cawrama no haniri ɗum ɗo humpitama wonande gollude CSLS mbiyen TBH moninde oɗo ñaw mbiyen ɗoyru ranoru banggal tottugol kabaruji maɗe mbiyen ñalawma hertanago ñaw o mbiyen kala noga e nayyi mars 2000 kala noga e nayyi mars ɓeydoro ɗon fam yo ley koyko heeɓima e dow fayitan ko Ousmane Niall Boule.
Gonga jaati mbiɗa wowi ɗoytude ñawɗo suudu dogotoro caggal ko ƴeewa hollitama wiyeede ɗoyru ranoru won e makko o sawrira mere mere omo jokkinidu sawrede jettoji Allah omo wondi e santenede ɗon yo seeda fo debbo goto mo ñaw ɗoyru ranoru woni sukku muɗum to bankasa to ley région Bagnagara ley Mali laamu o daraneke sawrude yimɓe ɓe ñaw ɗoyru ranoru nangui ngol sawrugol ana waɗire mere mere madame Koulibaly Madina Konate woni juɓɓinowo golleji gollede kumunide haɓgol ñaw sida ɗoyru ranoru essay o holliti en dabreji ɗi laamu o ɓami ƴewtugol yalla ñaw o won e muɗum ko watte labbo ina yo mere mere waɗirte sinitama ñaw ɗoyru ranoru woni e makko hakke lebbi jeegom fayade ko ɓuri ɗin mere mere o sawrite fayso tawa sawrugol ngol mere mere waɗirte yimɓe yogaɓe ɓe ñaw ɗoyru ranoru woni e muɓɓen watta yoga yimɓe ana patta ɗum ɓen caggal woni ko holliti wiide professeur Yacouba Tolo Ba andinɗo o ñaw ɗum saabi e wi makko ɓe yimɓe ana kani wallede caggal hokkugol safareji ñawɓe ana kasindini du faabirede banggal nguure hokkede hakkillaji lobbi saabi ñawɓe ana paɗite caggal watta yogo ɗum ko moƴƴa wid tan eɓe kani wallede hokkede hakkillaji lobbi e darnagol ñamduji maɓɓe holtindi wiide ɗoyru ranoru yo ñaw daɓirteɗo e ɗoyru e ɗilere na du e tuute
sakiwa tuta kalawi du kawre bangam bema facebook kani x ɗum twitter kiɗɗo o masminalgol mi masminugol goɗɗo gongol waɗama to motti toon kanko arɗoɗo gollirde protection civile motti masminama wonade jon e kaɓɓorɗe ɓe anditaka ɗum waɗi ley galle makko to sewara toon ɗum waɗi hanke wattu mbiyen 20h kanko mbaraɗo woni lieutenant mbiyen wi kabaruji heɓa ɗiɗi mbiyen kanko lieutenant ne wonno warama yesso guendiko nonno gabɓe ɗum ɓe tiligui tan dugui yoppino ko gendarme kan wondi e lugaji mbite wiide pour sawe ɗiɗo ɗum warnoma min ñande altinerde nogay joyi mars ƴaɓɓiri ndu fande ley kawar yimɓen eggugol na jokki to mbiyen cercle masne lilamu segu nonno yimɓele hoɓe jatti ley guure mabɓe saabi guidali terroriste en ɗum ɗo laatake sababu mbiyen jangdir kewɗe uddama e ley nokku o nden kamɓe mbiyen hajaɓe mbiyen laamu koɓe mbiyen kamɓe haalnane gonɓe towi dardi laamu koɓe fiide dabare ndenago e ley nokku o keɗɗana koɓene sita sidiɓe dow fayistango mbiyen keɗɗan koɓene sita sidiɓe
ko yottoto gelle sappo le commune Masina fuu yimɓele muɗum eggi saabi guidali ɗi guuɓe jogiiɓe kaɓorɗe watta fewde e maɓɓe nam holitiri wiide goto e jooɗilon guinni ɓe noddirta kara ana le commune Masina mo yiiɗa inde muɗum haale miɗe andi gelle kewɗe hono kofowere samedia kombila sada nambala samanawere siribugu ɓe yimɓele muɗum'en fuu riwa ƴaltude ñalomam goni hannde e hoore suud dogotoro amende kan e suud le konle fuu udda oɗo kabaru ka cuɓaɓe gomɓele nokku o kañum en du ana wondi woytade ɗum yimɓele hewɓe woni egguɓe gelle muɗum en saabi rafi ndenago ciɗɗalamum golle muɗum hande o le hakkunde lewru septembre ndu fuɗɗi eggugol genni ɓe noddirta kayaka jaati ɗum fuɗɗiri caggal muɗum gelle kewɗe hono dember songo nongambugu men korola jokki hen cuuɗi lekkoliji gonɗile ɗiɗo gelle ka fuu uddi cuɓaaɓe gombe le on ɗo nokkuen en kana waɗa noddago fewde kana koɓe leydi amen ndi fiya dabere ko wawi fuu banggal ndenagu yella yimɓele jowɗiɓele ɗinɗo nokkule ana heɓa darde sardi guɓe jogiɓe kaɓorɗe
ele wattu korkan du tay kam wiide yimɓele heɓe nelda ben ñamduji yarameji yeeso misiraji yalla ɓen yimɓe ene tacca korka mum en ɗum ɗo ne heewi moƴƴere sanne e wi ben aslama en ndennoo worɓe jokolɓe e nayaɓe heɓe ne jaha tourno taccude korka mum en ɗum latal ke ɓeeɗo ben weeli yonki sanne e oɗo wattu ben no gulleji jamara nde no heewi sanne kanko lalasa walata une fois darno tog koyɗe wonko heɓani kadi fostan Ousmane Ñalbuule
meɗen gon miside Konaté Ba ley deyande Misa Bugo yamde sappo e jetti ƴaɓɓere ke silima capanɗe nayyi e joyyi korka ana woddi e taƴede horɓe min kawri ley o nokku iwri nokkuji kewɗe warde ley nde miside fa taƴƴa korka muɓen sababuji ko waddiɓe ana kewi keɗe koɓe mbi mi wari taƴude ɗo korka saabi fay hunde wala suudu nden kewi cuɗɗon ɗum sabude min kay wadde miside ɗo ɓurni kam mi garibu noon ñande fo min ka ɗo garami warde taƴude korka wawa hawrde taƴugol korka suudu wadde ngaru miside ɗo e wi Boubacar Konaté almami nde miside hokkude alislam en ko taƴira korka muɓen nafa mum wala kaddi wala fuu ko mbawmi wiide e waɗuɓe o golle ngol hokkugol Allah tan wawi yuɓɓude ɓe ɗum woni ko ɓeydi wiide no foti weltade yimɓe joom en anniyaji lobbi kañen en dokkata ñamdu miside nde eɓe gadda ndiyam boyri jinimire polle boɗeje makurani hon ɗum e nandore muɗum Allah tan wawi yuɓɓude ɓe yimɓe dow golleji mumen lobbi ɗi gatta almami o ana darta alislam en tinno e faabodirde gaɗa golleji lobbi ley ndu lewru ramadan
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnol
yontere ƴaɓɓinde nde mbiyan gollirde monire cellal hulti wiide ñaw kelodaɗe yitama bamako ɗo ele région ngaji jogaji mali mbiɗenno wilama ko ɓe lugaji ɗi na jukkiti to gaw en songo e bamako mbiyan saraɓe hulti wiide andani jaati oɗo kabaru muɗum nden ka ɗum wonano ɗon ɗo worri to kay toon ɓeɗo foof ko hulti wiide an jamare nde tinno faabo e lamkoɓe o haɓɓo ele oɗo haɓɓo ñaw keɗɗana ko Aissata Diarra heɓani dow fustango Ousmane Ñalbuule
min nani kabaru muɗum dow radio saraɓe ana kani haybre sukaɓe muɓɓen bati jalta selle jiilowade ley nangue mi nani ɗum e nantinoɓe kabaruji laam o han darade darde muɗum wadde fesongoji saraɓe dow kayba sukaɓe muɓɓen ɗan darta e himɓe en songo tinno kayba sukaɓe muɓɓen bati jalta yiilowade sini wulare ana woodi tinno du yalla ana pese ɗo kayiɗo min kam mi nanayi kabaru muɗum wiyeede ñaw kelodaɗe ana woodi mi heɓay kabaru
muɗummiɗo
miila ko hani waɗede arande yo pesugol
ene ɓoowi mbiyanno ley mali ɗo wattu korka yo ɗum moƴƴereji gaɗateɗi isiraɓe ti allaji hikka o laatke sababu yimɓele hoɓe ɓe heɓa himcande hoore ngal ɗo tawangal yalla ne ɓeɗon faamu keɗana ko Aissata Diarra heɓani ɗo fustan Ousmane Ñalbuule
waɗande isiraɓe muɗum moƴƴere ley lewru korka hono hokkude ɗum en sukkara laatake fina tawa duuɓi kewɗi joni ka noon hikka samburu pullo ana wemba saabi tiɗɗalla ana woodi wawa wadde ngal tedde ngal fewde e isiraɓe makko landi kewɗi goni e hoore makko yalla isiraɓe makko ɓe paman ɗum na ɓe miiloto yalla mo wondi e talkiɗindena o landoto hoore makko nde wembere woni du e lobbo guro kanko mboɗo defude leyal fa wela yaade hokkude isiraɓe makko hikka wawa wadde ɗum e hono gaɗanmi hikka gol andul watta hoore makko wattu fuu ka noon Boula Samba kaɗum haɓɓay ɗum hoore hokkude sukkoro isiraɓe mum le lewru korka wona wajibi sini joom suudu makko landake mo ko wiyata min jaati mi daaro komi wurna kureji am mono futtinno e hoore mum hokkude sukkoro isiraɓe muɗum le lewru korka yo teddingal noon ka kammari a waɗay ɗum hana wadde tiɗalla hakkude dewlodirɓe
sakkeɓe ɗokkatten kawar jom hannde miyotal sato fomtoadi banggal wiyamo 37321 mawo joyi dow mbiyen application sio tamanjo banggal play store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine yettere meɗen magasine hannde yo kabaru calla ɗi yowi dow mbiyen rafi men heɓugol ɗoygol ko ɓuuri hewde ɓen jamare nde so tampi ena hasindini ɓen heɓde ɗanade yalla tergal mum enena fofta ka noon sato ti allaji naata e kabaru muɗum ɗo tan ɓe holtiwide ɗum ɗo yata feccagal caɗele e dow mbiyen cellal joomu yalla ne ɓeɗoro faamu keɗɗana ko heɓano ɗo fostango mbiyen Ousmane Ñalbuule yo en kiri jaam yimbe lehobe anda fi ko sendi rafid anade italaji hebdo doingul bangal mudun keddana idrissa guru o dogotoro to yelimani lilla mukay
on peut définir l'insomnie
la fi hebde doidi yo torra mawdo sanne la fi hebde doidi so dun jokkin an manata da torra mawdo ko he mudun fu tampere tangalda ta dum sa watti fusida danton len jamman attaman doidi matta jan so dun jokkin dudi wa nata da nyaw jati
soit elle transitoire ou elle chronique
itobe ledde balebe holutibe ne bawi hunjande hore o do nyaw o bangal ledde beedi wiide do ngol hunde jogude nafore de hana fi yebede kala ko lati duubi ingil adama keddana tumandi jakite bito ledde balebe
le nouveau ne
sukabe pamabe an handana ko yata ferngaji nogay nyolman goto suko pamo duubi sappo be ana hasigine e wadde doydi ko yata ferngaji jene le nyolman hono mobe yobe duubi chapande joy yaade chapande jeegon be an waddana ko yata ferngaji jeddi le nyolman yogabe du an waddanaade ferngaji jene duugay ana sabmi bini do nyablaaji yogaji sabi podde jogay anton so neddo pam dum ana taja doydi
jamare hurde to kajulu bankas bamako igawo dulay fi odo nyaw rafidengul holtibide titala mawka cellan
sunugo balade lak
mimi danta kono sabe nyaw ngamida tiji no sabe sukula tangalda tadum son ali fami mi yar atte bamde sap e jene jamde yade sap e go jamde mi wawa anade kasin mi watti fu so gidina hoddi jamman mi immoto mi juula cagam tammi danton watti fu neddo milo mudun heewi an hadon doydi neddo so dantan wa sanne jaati hormo ana wawa nawde dum sabe wawa nyamde fe hara li on watti
kuteji odo nyaw o hana fi jebede no hultri dotro en hobbe docteur mohamadou koulibaly mo sesref bankas mimi hala kuteji yogaji
les conséquences sont vraiment
kuteji lafitana ko ana satti sanne sabdum tamna caldi tomonte neddo fuddan to na wodiri amma tan sultra jaade caldi mudun ganna to fuma danta kon attawan watti fu caldi mun ana wati ko he mudu fu ana wadda ko ina woje fawerta do hone wasde hebde negi wondude debbo nanal mudun
aussi même sexuel bien sûr
kanon e wi gulirde cellal odo nyaw fido ngol na wawi jati sawrede kaabe holti wiide du nyaata fi ciagal yamrore dotoro en kedana faande docteur Idrissa Gouro mo yelimane
le traitement
tafaaji mo ana wodi ko natto sabe na heba taano di podde nanan mun ana nodde somnifere ngana hana bamde de podde fey so nolani dogoto en nanan mudum dun ko yamiri dum sabe sa addun taw a yamiraka dun e wawi waddude torra jogaji dum
la mauvaise tolerance
itobe ledde balebe nan darra yimbe le chaabibe odo nyaw o nawtrade ledde balebe be beedi wiide dun kosam e nyumri nyamduuji mbawdi jaati sultinde hakkilo